Nushapendwa mama
Venga,
hey.
Ringa, ringa,
hey, baby.
Ringa, 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 ringa.
Awendo naipe
Ringa, 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 ringa.
Hey.
Ringa, 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 ringa.
Wasi, 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 wasi Na mashaka ondoa Usijipe tabu Wara ukuga siga siga si Watatutia doa Usiwape shavu Wako sinaga kwere Sina mbambamba Kuku kwa mchele Sinaga ujanja Swaskize mangetiri Wanafiki wa shamba Kutwa perere perere Manena kwenye ganga Kuna kama ukinia Chamweza konta kufa Yani takufa Watanizika Na ukipendezwa Nike kwenye chupa Nani ya chupa Imerithika Nosha pendwa mama
Ringa,
baby
Ringa, ringa,
ringa Baby
Ringa, ringa, ringa
Awendo metwe
Ringa, ringa, ringa.